madola. Njo kwangu njo njo njo. Baby na kufikiria daily. Hapa na kuandalia keki. Tuikate mimi na wewe baby. Cause I'm in love with you. Baby na kufikiria daily. Hapa na kuandalia keki. Tuikate mimi na wewe baby. Cause I'm in love. Fire omutima kwe koko. Akia nani leo lazima utani sort. Baby boy we koko. Mapenzi bila mashati. Mashati.